ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Amagqubu, inzondo ezikile enhlizweni, into endala selokwathi inhlungu kwaqala ngamhlawu ndodana ka-Adam no-Eva uKhayini ebulala umfowabo u-Abel. Selokhu kwasukela lapho kuzobe namhlanje ebulala igidi zeimpilo zabantu. Akubuke eMiddle East, ngisho nala izweni lakithi Afrika elicebile kakhulu kuyimbiwa nokuningi kwemvelo, kanjalo nenzondo yokubandlululana emazweni ahlukahlukene ikakhulukazi abamhlophe, inhlesembi yokuklayeka nokwezepolitiki, imishado eklayekile echitha iy'mpilo zey'ngane. Mase kuthiwe nje besingaxhephula inzondo ebusweni bomhlaba, nokho sithola ukuthi iphile ey'nhliziyweni zabaningi. Ongakho uJesu washo lokho kubantu abajwayelekile abanjengami nawe kuLuka 6:27 kuya ku-31, kepha ngithi kini enizwayo, thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo, nibusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanidumazayo, okushaya isilathini mnike nesinye, nokwaphuca ingubo ungamnqabeli nebhantshi, muphe lo nalo ocela kuwe, nokwaphuca kwakho ungabuyi ukubize kuye. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenza njalo kubo. Yona ndlela kuphela le eyiselapha esisotsothayo enzondweni. Emlandweni woluntu lonkana, yenza okuhlukile kulowo muzwa ufika ngokwemvelo ma usuke ubhenene nenzondo. Ngiyakuthanda kwashiwo i-social worker nesifundisi saseMelika uBrown owathi, abantu banzima uma beyivalele bodwa, wena sondela ngena kubo, khuluma iqiniso, iba umuntu ebantwini, xhawula ngisho nongamazi, uqinise izandla amahlombe abo, ubaxhawule ngezandla eyintofontofo. Thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.